ife ọcha akpa iyi ọ hụrụ nyi nna mmadụ gara n'ahịa zụọ dara ọ nyeghị nwa ya ya were ọdara ha wee na nnụ nwatakịrị ga pike ya wee kụọ dara ọdara ahụ wee puo ya na agụrụ ya egwu ọdara m popopo poo mama nwanne poo mama nwanna yinna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama nwanne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara ya gị bịa puo yasị ọdara m mịa 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 mama nwanne mịa mama nwanna yinna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama nwanne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara gị bịa ka ya basị ọdara m cha 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 mama nwanne cha mama nwanna yinna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama nwanne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara gị bịa cha ya bịa họ ya gawa ahịa ya si onye yikuru ọdara ya ka mkpa akwụkwọ ya bịa dara ya n'ime ekete ọdara ya inu ya gị bịa yikuru ọdara ahụ mkpa akwụkwọ ya gị bịa dara ya n'ime ekete ọdara ya wee lata gụwa ọdara m tototo too mama nwanne too mama nwanna yinna m eke zụta dara n'ahịa racha 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 mama nwanne ihe ụwa bụ oriri onye racha lawa ọdara na-eto yinu ya gị na-ebe n'elu ya na-asị ya na ihe ọjọọ adịghị mma na ọdara ga-etokwute gị n'elu ya ka mere ọdara dị na-ebuzi ele nweta ndị mgbachi n'ukwu ọdara.